naona unanivuruga kijumbe. Sambo naona nichanganya kijumbe. Sambo naona nivuruga kijumbe. Mie sita na kula na weka. Mwana kama unachana mfeka. Kufi wako kona pesa yangu inosu nini. Nisije pandwa mashetani nipe hela mimi. Nimejibana mejibana shodango sana. Hili mpote hela ya mchezo sijawahi kwa makijumbe. Nataka hela yangu. Nipeni hela yangu. Nataka hela yangu nipeni kidogo changu kijumbe. Nataka hela yangu. Nipeni hela yangu. Nataka hela yangu nipeni kidogo changu.
Toa utoi, miso goi goi. Ah, weje lambo na utakwenda uma kautoboi. Ugai gai, tulu na kudai. We utapanda mbaka defender na mungu wa kutoimo. Ona nataka, kukopa ilikuwa lusi kulipa matanga. Changu nataka, au kunywe wanzuki nkufate na panga
eh. Kama upepo mama, kama upepo tuende. Kama upepo mama, kama upepo tuende. Kimkutana fua, kimkutana kula. Kimkutana kijede kilejesha tatua. Kimkutana fua, kimkutana kula. Kimkutana kijede kiwetunza tatua. Nipe nikupendia mambo ya kireo. Umetunza video, unaleta kiredio. Aibu yetu, aibu yake, aibu yake mwenyewe.
Yeah, yeah. Na 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 na. Unanichukulia baya, unaniona taira. Unanichukulia baya, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sona kifanya mjanja, mindo mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sona kifanya mjanja, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chalista, rizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chalista, rizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe! Nataka hela yangu. Nilipe niseke. Nataka hela yangu. Nipe changu babu. We vipi?
Waya waya. Nivutie waya. Waya waya. Cholo tachi waya. Waya waya. Nivutie waya. Waya waya. Cholo tachi waya. Have a good thing is your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body. Ha!
Home studio.